남자인가 투 투
I still kiss my
too much money much money 신나 시간 두근두근 예술랑구 파이다 광고 왔네 신나 시간 두근두근 내딜리 남이셔 상금치 않아 우스 신나 시간 두근두근 오빠 제롱 같이 리겐 쿠페 부쿠 신나 시간 두근두근 시다 Sinner she done no go, no go sin. Chakufanya njuu kwangu nkupe mishi Umeshinda njaka na minikulishi Italipa deni nkukupeshe ukalibi Wana pesa chafu waje kwangu wazisafishi Asante mungu kwa baraka nani Nimesha wacha siyo levo zauti Ziwe mbivu, ziwe mbichi na zimenya Noisha kuisha sifanani na uti Umeridhika ona livo na wiri Maisha mechenji mjomba usikariri Tambua pesa ndugu yake kiburi Shida kwa chawa wenye pesa manguri Sina shida ndugu ndugu Yesho langu faida kwangu waze Sina shida ndugu ndugu Nadili na misha zangu mchana usiku Sina shida ndugu ndugu Opa jero nkasirike nkupe buku Sina shida ndugu ndugu Shida Msite stuka mkinyona Sina shida ndugu ndugu sina 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 Asa ni muda kuvimba vimba na mabunda misimbazi Chenchi chenchi ni za kwenu ntake rathi Najilipaga kwa siku siku so kwa mwezi Now you know, mambo yangu dog Kwangu kutesa siyo ni kwa zam 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 Shiwa peso kose ham 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 Pata pesa ni masham sham sham Oh ya mambo ni bam 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 Oh, shida zako tupa uko Zikiisha nite Kwenye mchezo bado mdogo naomba usinitishi Meridhika ona livo na wiri Maisha mechenji mjomba usikariri Tambua pesa ndugu yake kiburi Shida kwa chawa wenye pesa manguri Sina shida ndugu ndugu Yesho langu faida kwangu waze Sina shida ndugu ndugu Nadili na misha zangu mchana usiku Sina shida ndugu ndugu Opa jero nkasirike nkupe buku Sina shida ndugu ndugu Shida Msite stuka mkinyona Sina shida ndugu ndugu sina 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 Sina shida ndugu ndugu